man. Nanita anza niki drop verse kisha nitishe wale wote wali die kuntisha. Skiza bezi ki bounce kwa ispika ni sawa ntakimbiza ati wendi utaona sasa nkikuzima. Bazangu verified wapoa na uverified step in a deep place luku yangu bado very nice. Handsome, wealthy, baby can you tell me design why die nikiona ni unhealthy. Clean up ka popcorn wash ndani ya omo wabash niko ona kigat kwa mdomo. Nasema nani hata analia kona fomo. Mina fikiria venye nitaenda global huh. Na mara mingi nime chill neza pia expire. Nwangapi nje nime inspire. Na vaka mi, wana rap ka mi. Back to my ways apana chukula tire. Kila place nikiland wana rada. Na niko on kama ka kama kawa. Na nina tetete mesha. Na tetete mesha. Na tetete mesha. Na tetete. Kila place nikiland wana rada. Na niko on kama ka kama kawa. Na nina tetete mesha. Na tetete mesha. Na tetete mesha. Na tetete mesha.
Naza tell she ain't shy but with her I just might.
Hebu kwanza ngoja spendi uki waste time. Pretty girl basi wine. Show me you deserve it. Get you what you want. Kani card let you have it. This is a disaster. I don't know what to do. Ni wapo wawili hapa mchezo iko juicy. Ni risky ki play na me. Wanna die prime stana na nina picking. I'm confused having rich people problems. Garin rap gani. Sani lipe wote hizo shida na itaji. Kwanza watarui questions ako ni rhetoric. I'm the full package kwani nini we warni. Na wengi ni mafoni. They claim they don't know me. Sa hizo jina yangu ime pop kama molly. Hakuna sarakasi nikisema nitatenda. Sani chukwe jaba ama kivuvuzela. Kila base nikiland wana rada. Na niko on kama ka kama kawa. Na nina tetete mesha. Na tetete mesha. Na tetete. Na tetete. Kila base nikiland wana rada. Na niko on kama ka kama kawa. Na nina tetete mesha. Na tetete mesha. Na tetete mesha. Na tetete mesha.
Stana man. Stana man.